fake si vampire. Yugando tutwala wa ebintu byekana myebeyi. Economy nyingi walayi. Yugando tutwala wa people started cry. Uganda yafe yabamya musayi. Yugando tutwala wa ebintu byekana myebeyi. Economy nyingi walayi. Yugando tutwala wa people started cry. Uganda yafe yabamya musayi. Yugando tutwala wa buli omwa kutekutama balina bingi ebibaluma mu malwaliro temukyali ddagala. Masomero ga government nago mukusasula. Musoro na gwenu mungi nyo. Ebintu mu Uganda tebi chagulika. Omuntu wa wansi wa nombu tachabali wa mazima chifa. Babu tukoze tutia mu Uganda tetu chasituka. Government techa tumanyi. Basubi zangudo na yete bazilima. Yogere chakutuka kutumanyi. Yugando tutwala wa ebintu byekana myebeyi. Economy nyingi walayi. Yugando tutwala wa people started cry. Uganda yafe yabamya musayi. Yugando tutwala wa ebintu byekana myebeyi. Economy nyingi walayi. Yugando tutwala wa people started cry. Uganda yafe yabamya musayi. Mukwabya ekwanga mutulugunya bana Uganda tukwaba tusula kumbala zino ekyokulya kukifuna lubeera lutalo omulimu gwabula ebife binene bana babagaga bebabirimu omwafu akola atya abeko obulungi guno mulanga wa muntu wa wansi gavumenti yamba naffe tubeko obulungi tuleme kweko mbabalala. Yugando tutwala wa ebintu byekana myebeyi. Economy nyingi walayi. Yugando tutwala wa people started cry. Uganda yafe yabamya musayi. Yugando tutwala wa ebintu byekana myebeyi. Economy nyingi walayi. Yugando tutwala wa people started cry. Uganda yafe yabamya musayi. Yenze afixi vampire. Eti boyzi music empire. Chris Pulong baby TV to be Uganda nze bisuseko. Chevola vambagami mchusemu. Mchusemu.